say no, what's poppin'?
This is Baya 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 Baya.
Atalanta, you gone.
Dizzo.
Okila, you gone.
Baya.
Talika, you gone. Ubena, you gone.
Mabegan, Tandika, where? This away. Eh. Em to Akishua.
Toto Akishua.
Angwelele.
Oh baby ngwelele.
Tujeze ngwelele. Tuluke ngwelele. Eh. Mtoto kanipe, kanipe, kanipe ndawyo. Mtoto kanipe, kanipe, kanipe ndamwenyewe. Mtoto kanipe, kanipe, kanipe ndawyo. Kanipe ndamwe yewe.
Mtoto akishua.
Diso Baya.
Come and say no.